Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alal bari noga igu o lewru fevri hitane 2024. Sakira be kiti beto mwadom heda di hejuji amen ili linde mangal mudum fumi chalmine omsanne. Buru tiji kanyuka ana wundi bunde gese kewde li nukule kewde li lidi amen di fewde e majum. Gullirgal kumanyudo gese li nuku oka huli tiwida wam dabiriju ngundi di fiyade fewde e majum. Noga ego o lewru fevriye yo nyaloma li adnar allandu mo dengal biyaya yambinte e mudum. Sisili mo chubi hitani hika o woni jangirde demde kewde yo huni kwa wailatel sababu yirwinde finatawa e wadura yirvere poyori. Sukabe jokolbe tatom kanyo enka dali adna li lamu gawo altinele hichi kenye mpiagal kupamito duruguji. Fewde e beida gol duruguji li nuku oka yimbe lankompe tumpe ananarra kanon kope fia dabe fewde e majum. Sakira hiti bedu ntembe kabaruji min jokoni on bete hande bisimila motom e heda debu. Gollirde kuma ni di rende gese de lidi amen di ka holiti wiide won burutiji matiti le nukuli kewde le lindi gondudu wadde to bonandaji kewdi dum o do buruti ngardo hijjon o ka ana tiidi haber sanne wana du gese de tam o nyamata fe jardin woy ko yimbel remata le nukuli mu em o mo bonna dum dum non holiti wiide andan be ko baroji blidi e gese le nukko sudu kuma ni do rende gese de ru holiti wiide won dabereji gondudu fi hede fewde e majjum ga dum heeta fati yatara won ko hebane em do hen kedde Umar Wayalu
fedde humnide kabaru habude kudde bonnoje awdiji leleedi miden di kolliti wiide dido poli nati e reso ngaji jeddi leleedi ndi di memi du ko yata gelle chapantete didi di dido reso ngaji segu kanye kayfa yotto nyoro mongo anale hen Umar Sy holliti nyaloma handen o gollana be mbini sanne
dum yama tomdo giye do e hune ko min bowi do wembinaki ngako wembini jonko ni woni idi gondi nyamde to bibe ledde mangoroji fayeto lemburu kanye e dandi
bedo yimbele be dido bonanaji gondi yottar nyaloma hande kolliti wiide an bemba sanne non dum wori nokkuno dirte tamani idum le region segu remo wonbe tombe nyaloma hande on bi an bemba no golleji di ngori Isa Samake yo kuma ndaw o do nokku
habude di wana ko newi sabi posom ko hani nawterele fa habadi ko wana ko moddani fi ingel adama moddana hore du fi laddani mer o hokki yamrore yimbele fu gombe le gelle de yaltina sukabe mu em riwari iude le gese mu em so di ngari fa di jodo no
fedde humni kabar habude e kudde bonoje ledde de kulitil le ko warta ko imadraji ngaran wadde do hen
sakrabe hedibe ando on baawi hedde dido kabaruji fudo hello amen Facebook na do compte X mom no dirta no Twitter Lady Malindi hononi lede kijidi le adnar allando yambinam alal bare noga e go'o lewru fevrier ndu nyaloma keenaado dengal be yaya sisili mo be chubi hitane hikka o woni jangirde demde kewde huune bawne latal sababu yirwinde finatawa e waddude yirwere boyore hono fu demde yaya wordude lede amendi edi teddina sannena hodum fu damgirde dedo demde wawi latal sababu nabirde yeso jandele lede amendi intala ag bilal wonko hebe an em do hem kedde Umar Wayalu
kanko docteur Adama Jokolo Kulbali lamir nyaloma hande nokko no dirter amalan wiidelde sappo tati gonde leleedi meden di fu ko kamno kani wadirde yirwere le nokko o
ko nayri bangal andambe kabaru jande kolliti wiide suka jangine e dengal gal halta den jaati suko yaayi famde law e kolliti wiiddo hakkille suka non watta so wela so janginaama e dengal gal halata dum faabodo ko nayri bangal kebe kanya fa yotto politique
Docteur Mamadou Dia yomo jokko suudu service ndum no dirta institut pédagogique universitaire le nokko holiti so delde de ngattama le jande leedindi dun nafan sanne
avec
la nugal seria kessal bamangal leedindi medindi holiti wiide delde sappo e tati kalte leedindi fu wattu jonan baawi nawtirede an holiti wiide delde meden de kokkama yirwere sabi de leedi fu wa yaade yeso so ni halay dengal mudum
sans la langue maternelle
mitite de universite le tubar hitani koko nayri bangal delde leedindi yalla hono delde be sukabe muynide jaati kani nawtirede faabe jangira dum
kawrtal sappo e jeego bo jangugol le livreji golleji mudum fuddi talataare kenye bamako do fewde e nyaloma o faddine be noddirta club act 7 landini nyaloma kibbo mo yimbe wayi warde e mudum janga livreji faana mudum yo fa tewtira jamande wada ko wayi fu yalla ana yottole nokko o fa janga livreji di yida dum zerata mayga wonko hebani em do hem kedde Umar Wayalu
suka be ngaran janginede dum wadan le ciudi école ngaji di kambe wondube lanade o do golle goto mabbe no dirtedo dawda cisse o yukuni fana mudu fab joto yelon suka be kani jangirde livre ngaji di
yare lecture des
malin kobe mindube dawta jodi be leede sall waran wadde jami ngarmi hakkune ciudi li college di kany e gren ngaji di fana mudum jati yo tewtude hono fu yimbelle bindobe waawi rentude so lato walde yella leede amendi an haba yard yeso
pour le mali
kambe leve ngabe kany fayotto janginobe jande do wure kany jangobe fur be mbi jewtati yella hono suka be kani nayrade bangal jangude livre uji
ya de livre très intéressant
livre ngaji kew i wontum di nafa mudum mawni sanni e juude ammi jangude ana lato sababu anda hono adnar ndu kedde mudum e hore wurdi e dum wawi latar sababu do yimbe wobbe anda fina tawaji ki leedi amen
du mali
mi citede wid leedi le kewde tawnoma ton hono leedi burkina faso kanya fa yotto canada ghana e maroc
mi kaltani am jomle sembe kabaruji suka be jokolbe tatom jiabe lamu gawo kany en ka dali aduna altinernde ciagal ko bamto duruguji din kabaruji ke barle yure nokko o ka holti wiide neddo nokko do ciutirbe o do dorogu kany ka narti hore mudum ciagal ko be dali aduna ko yimbe le gombe tumbe kany en ka on golle o nawi dum en sanne be nada kana ko be leedi amen di fiya dabere ko wayi fu yellana hada yeyugol duruguji di le nokko o
Sijo Tamani, yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faaba mudun ittira leleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
kana hobbe leedi amendi micintini ana heba balde seeda jom golleji di yimbe le yogabe bomata su yottina rewbe le kurtobe wakati dewle mu em be koliti dum wakati no yimbe le hewbe dum woni mangal pad em kanyu en ka nawri bangal odo golle dum woni be majjidam e jombaajo o nyaloma kiddo kibbo be biya be kanyu en kambe kabe kollan o golle ko be gondi wadde ko fa anda hono be kibirta kalse hono fu golle o malin ko be yiri dum hono fu hadugol mako le leedi amendi du wordi fa bedro den famu Halima Yatara kanyi ke amin gombe le kiruduji di wonko hebani em do hem kerdem Umar Waygalo
c'est vraiment
be yabintina sanne golleji mabbe di so gonga o bingel am dewel ana hurtono min fu miden gonno galleto miden doma be wayrabe gorko kabando mo o nabimo bande 8h fa 2h
14h
dido yo halaji kanko no dette Zoumana Cissoko jido badu nabama wakande kurtungu wadanno o holli TV de honno do worno wadirde arandi no sukabe jalti e majjum fa labi mi citide widle ko sakti ko fu wana mangal pat embe tan gatta dido golleji yimbe le hewbe gollobe golleji goddi kasenati hen
sa permet
dum way latar sababu e juude rewbe le kabbentebe andude hono worbe mu em hebirta kalsi e be jabbintina dido golleji sanne wana mangal pad em tan woni ngadobe dum koy mekansien em fayoto kolobe pinidji kanye pusobe wotoroji fu ana wada dum e juude am min ka kaydo dum wana hunde bonde fijo tan woni ko dum wadira golleji di e be jabbintina dum sanne mi e hore mi yihi tebbo khamili mo be tampini le hem fasu ko mudum heddi
la jole no famu su ko no tiena
hodo fu sariyaji militaire en bihi le nabude bo wakkati kurtungu mudun hono dum hani wadirede keddemo kanko colonel Issa Kaloga o gote mangal patem be ko masifido hen
menanya yesi
sonka min tayki ken yimbe hewbe kanyu en nangi goldo lawol ga ameri em doni ardibe mangal patem be ka fu wana ko jabani on do golle yogabe ana dala hem aduna no hani ka on do golle fodami fode fu hana tawede hen mangal patem jogibe darne mawnde jati dum wadana nam holitiri wide sariyaji netto fu goddo goddo dum anda yamira ka wadde dum o waawi jukkede hen
wani ake kan anyangi
yoga anda be kabar ne dakka kulitir kutti jan waawi yottade debbo o jaati non kanko no dirte don kawele to gola sosologo holitiri wiide
yoga e faratiji ko woni hen koni ana barumugol nadu saatu atawam edum waawi tinde yoga be nyawu e le hore mu em yimbel ngado mi on do golle anda fu kaddi ko haani wattude hen edum waawi latade sababu e hore bonnude gondal hakune yimbe imminde bilisa hakune galleji didi di dewgal nati hakune mu em nadu ko nande mudu
miccite den wiide won yombaybe jaati keddotobe leedi do golleji bangal to mangal pad en beto
sakraabe faade amem serde bete hande be miccintinam om ko woni sembe kabaruji di burutiji kanyun kana wonde materel nokkule kewde le leedi amendi gollirdi kumani de gesele nokku o kanyun en ka holiti wiide wam dabreji de gondi fiide fewde e majjum noga e go o lewru fevrier yo nyaloma al adnar allandu mo dengal mi yaaya yaminte e le mudum fewde hitande hikka sisilmo be cuubi o woni jangirde demde kewde an wayla tal sababu waddude yirwinde fina tawa e nabbi waddude yirwere boyore micintinde on do wiide sokab jokolbe diddo tatom kany en ka dali aduna le lamu gaw altinande ciagal ko bammi to duruguji di fewde e majjum yimbe be kany en ka narda kan ko be leedindi dan dabere ko fihi fewde e golle o sekrabi ando do mi kadde te kabaruji amen di bete hande ga hono andir don non baawi hitadi do kabaruji fudo viamo 37321 don mere mere na do on gadi telecharger application amen studio tamani do play store fa nje fe nokdo e sera yawtira amen dana wodi magazine amem toutes les femmes du Mali nyaloma hande o anana yori bangal rewbe le be ngada suudu gollobe le gollirde furoba fayeto gollirde darani di hore mudum be do rewbe le ko heewe mu en fu holiti wede kanyu en ka portal wala hakune mu en fi e honorobe mu en li do gollirde hono fu malin kobe hono fu imbe le be yiri golle o le leedi amendi un fa be do den fam anne ko Omar Waygalo hebanem do hendo festan kanko e hore emi nyalleje
so bama anniyaji mabbe wakkatiji be kalanta kam domi wala e dewgal non kanko Maryam Koulibaly mo dum barta e dubi chapantati gollole sur sarwuso hollitir wiide di don bomri jambirtedi Koulibaly o holliti wiide wakkati sabe o wala e dewgal wadi sokkude kew anton o hebata dum golle ko wakkete ko don tiddi
etant célibataire
mi bama ka ardi do to gollam min to wakkati hokkan kam golle fa buta wom e rawbe wobbe kurtibe be gollidam mi be golle mu em heewa sanne beydade dum e hore do rewbe le kurtibe wakkati ana wada jide mu em koyde am bawa tawede li hem sabi be kolli tan kam wiide mi mi wada e suudu mi wala hala hakkune mabbe dum ana torda kan saatu
lami be fedde kafonde kolliti wiide anda dido tidalaji rewbe be ana jogi dum le majjum be bi kala debbo matu dido tidalaji futtino battobe yela e pabo dum madam kuyate gundo sisoko
so wom e rewbe be bamaka biete be sidi do halaji wantu e be mbawi yottade fedde kafone ngaram ima daraji fami ewa golleji dino wordi so tawi dum gonga do dabireji fiete fewde e majjum mi pabo to be do rewbe yella e be keba hokkede ko woni hakke mabbe kambe andambe kabaru seriyaji be kollitiwde wala fu seriya ko kollititta wiide debbo bamado kanye debbo wala e dewgal an kani sendede le golle kanko docteur Idrissa Kanté o wi dum fu idon yowi do ko gollo o kanye gollentedo kaldi
la distinction
le gollirdi wala ko sendi debbo gollo o bamado kanye debbo gollo mo bamako ga wonno ada yewira atawam e le fina tawa lady amendi kanye eno entreprise ngaje hore gollirtani atawan debbo bamado buri jogare sultere san burde debbo mo bamako so idum jabanale cuudi gollirdi do kawral hakune rawbe gollobe tumbe e hore no
kanko Yakuba Dogoni andando kabar ne dako o wino jati leedi ndi o wuri debbo bamado kanyimo bamaka mbawa fondete
idum bili seda eno nedda ko hore wurdi e leleji amendi ngaso wala fu metti ko wonto waawere kerianta ko anatum gal gorko ngaddo suudu kanye debbo bamado ka waawa fondede feyi e debbo mo bamaka
wakande min landino yoge laami be gollirde kollitidi rewbe le be nata e cuudi be kanye buri wawde golle kanye buri tinnade to dum wadi so kanye artinte e gollirde